happy is your love for me. Yeah. Iyo nkunze sinzu yaza. Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, darling,
yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey?
Yeah, yeah.
Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me daddy?
Baby,
to my addiction, I'll be here for a good time.
Yeah,
a good time. I could stay for a long time.
Yeah, yeah,
a long time. To the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And Sanzu's on the baby. To some give me love, you give me love, yeah. My baby loves, yeah. Do some
yeah, yeah, yeah. Yeah,
ni kusa vila, kunikamata. Tulive nana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. Ivo ni kusa vila, kunikamata. Tulive nana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them.
I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around, I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. Umenishika, umenishika mateka. Zaidi yako sijaonaga. Umenishika, umenishika mateka mihoi.
Unavozungusha body,
I can't breathe.
Mzuri kama mdoli,
I can't breathe.
Unavozungusha body, mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
Naanza sasa utamwama hapa ndo naleta mama
wawili ina swali vile vile tenda wili unaweza kunipenda tuwe wawili ama nikesi toka nandi naye ali basi tufanye vurugu baby
usiwe na shaka kama konga tata ngata utosheke I wanna do you only you you hakuna mwingine hata kwa majuju
pepeta 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 nga pepeta pepeta sakata Nadia
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 Willy.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Uza sexy paki baby hii sikitamina. Mwene home quarantine tupige kambina. Pigi lindo kabati filio stamina. Stamina.
Acha ni ngate. Utamu kizidi ni pesigino. Nizidishe mauno ni ikate. Mbaka kisigino ni ongeze na mikuno. Onja na the kibara. Kuku kenye jimtapenda. Bara tunajimwaya.
Nadia
pepeta 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 nga pepeta pepeta pepeta. kamata wili.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune.
You got the keys to my cheek. This is the sound of number, he needs stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kusirereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusirereka, speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajiduna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby, this, baby, that.
Deep, you got the keys to my jeep. Usi stuke sana mrembo, hini stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kusirereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusirereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mimi mkali. Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunda sipendi vita tona watiaji. Nikisirereka, napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya maji moto.
You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kusirereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusirereka, speedometer.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawewe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama.
It's DJ Wheels, number one mixtape plug. Man, this shit just got real. Internationally connected and locally accepted.
Okwonko pole nimekuja ghafla. Okwonko nimekuja ghafla. Vile vile huo meni. Okwonko pole nimekuja ghafla. Okwonko pole nimekuja ghafla. Ni vile we ukuo meni bamba.
Femi wan pia kongu we ni mso. Kwanza vilo lituosha kuile vasi aligiso,
Na kupenda manze we ukuwa mhumble.
Asanti.
Legend, kwangu we ni icon.
Stories za icon, kwanza we kambali. Femi wan, mukwa nimekuja mani.
Okwonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona?
Femi wan, we unibamba. Kwa Instagram nikicheki zo mapaja.
Okwonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana. Okwonko na kitambi utawezana. Okwonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
Okwonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla. Iko haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Mimi nataka kukulamba mpaka ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia taking kaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okwonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
Okwonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata
nitakupenda kavile napenda tambla. I need a sanitizer.
Getting real.
Nipe sanitizer.
Coronavirus.
No, 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 no.
Coronavirus. need a sanitizer.
Get it through.
Need a sanitizer.
Coronavirus.
No.
Coronavirus.
No.
It's a killer, it's a world pandemic. It's a world pandemic. Kame shikadi wengi tumepanic. Wengi tumepanic.
Social distance, just somebody.
Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Paki ndani ndani, kisha wase nare.
I need
a sanitizer. Make a sanitizer.
Coronavirus.
I need a sanitizer.
Get it through.
Keep your sanitizer.
Coronavirus, nikasikia hizi stories za coronavirus. Sajua hizi stories ima coronavirus. Amo utajisanitize. Usingote, natakuna ganju na die, acha ntumie. Juna disai blanda, mapati jua kunanga. Please stay home, ama kapoko utamangwa. Cheki, lando dana try kuwa muwaiza. Na mi niko tuna masanitizer. But siko chupri, mi tupri kijamii. See you after 2 months, inshallah. Amen.
Kings na my ex, wait, I'm Sidney kona drinks, drinks, drinks. Kings na my ex, drinks, 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 drinks.
Get ready for an unforgettable experience.